Yeah. It's D Jones, homie.
More amazing jams. ZambianJams.com.
Nifuno cha next song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha nilipa auto sechi. Wea konda beef was ativama veji. Analyzing rapper before faka face. Nifuno cha next song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha nilipa auto sechi. Wea konda beef was ativama veji. Analyzing rapper before faka face. Umulolo, Willis on you ever find. Avomo kufa kila verse, noli pila dime. Chefi, umukambala nshapasini. Is a feature gonna be possible katwishini. Puga, takes long but delivers. Watch kata sana, ali mpele pona free verse. Fima rapper stay sana. Ntina guwa sebanya. T.A.P. pako kolomu kamba. Just a question, we share uchiru lemba. If you're thinking you're gold, been tripping nigga, then you've never asked a feature from any Lusaka nigga. Vali ama guys kuba lenga wafulopa. Kwa tibapu wa value after fiepa lio kufota. Abena chila baba lingi la pachani. The brother been quiet after kusaina na nani. Nifuno cha next song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha nilipa auto sechi. Wea konda beef was ativama veji. Analyzing rapper before faka face. Nifuno cha next song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha nilipa auto sechi. Wea konda beef was ativama veji. Analyzing rapper before faka face. Na alikuwa tolu imbo ati kena chanda. Ma fans wali ila remix ati mfiche kena chanda. Wakaidia pavali mbika kuwaya. But I'm still popping nshangazi waya. Na kabila magi ya kandishishe. Ebene wango mano tututumfo tuko. Mane tomu vyabi ndota H Mark. Epo wapi tomu kamba para shala Mark. Drifter, always a call away. Tankuli lapo mutwe nangufye one day. Bra wenda fwa ya poru mbo nankwe. Kamu fita wino first ya kapye nankwe. Jay, mufwa ila musaifu. Bati ala kanalion selimbi ya tinokfu. Slap D, you have to wait for a month, bruh. But inishi walili pila na feature. Nifuno cha next song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha nilipa auto sechi. Wea konda beef was ativama veji. Analyzing rapper before faka face. Nifuno cha next song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha nilipa auto sechi. Wea konda beef was ativama veji. Analyzing rapper before faka face. Yeah. Honestly nda mumfwa laka dismo. Monga sindia wanenzo payagu maflow. Now he a venom when he speed. Akalumba efe varite pa street. Abena bobi apa nomba masinga. Vali leko kwimbe fya kuidis. Bao chess nchili ndole la feature. That song is still pending nchili lole la feature. What's up? Enough about a feature. Leka ni mzivi seko skile peya fika. I keep on moving ababa fana wango pisha. That's why they stole my cypher. I think I'm good for a teacher. R.I.P. J. Dodo. I still got this. Deva pupa wa cunt. I think we gotta change this rap syllabus. Cause this one's been screwed by a dropout. Nifuno cha next song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha nilipa auto sechi. Wea konda beef was ativama veji. Analyzing rapper before faka face. Nifuno cha next song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha nilipa auto sechi. Wea konda beef was ativama veji. Analyzing rapper before faka face.
Yeah, it's D Jones, homie.
Everyone can
the
produce.
Blood.
Exclusive from ZambianJams.com.
But not like D Jones.
Era chiking irest wapusuka BTA.